Kei a kūrangatira, puta noa i te motu, tēnā nō rā koutou katoa, Scotty Morrison. Tēnei te reuirirangi o Wātea me ngā pūrongo o te haora, nā te pūtea tautoko a te māngai pāho. He whai a kenei e tīwi kua huri tuarā a reipa kia Winston Peters, hei hoa kā wanatanga mō rātou. O tira, e rere ana ngā māharahara ia Kelvin Davis, minita o te ara Whiti. Ara, ki te haumarutanga o ngā kaitoranga pū i a tātou e ngā hunga tūnei ki te rā o te kōwhini ngā pōti, me ngā hā kinakina e whai a kenei. Ko tohua e te kaiārahi i a reipa e Chris Hipkins te pai kouka ki e rā atu o ropu tō rangapū. O tira me tāna ki e whakawhaiti ake ki a Aotearoa tuatahi ki a Winston Peters tonu, he ropu rātou e mahi nui ana kia pā hekeheke te motu, kia noho hō keka hoki te motu, no reira tino korera wātu nei a reipa e mahitahi ki a Aotearoa tuatahi, a muri i te kōwhiringa pōti. Hei tā Winston Peters hei aha atu māna a reipa, ngari waikahua waikamohio he aha ngā āhuatanga ka hua ake a muri i te kōwhiringa pōti, a me whirinaki āwai ki āwai. I rere te pātai ki a Rāwiri Waititi, kai ara takitaki rua i te rōpū tōrangapū Māori, mēna kamahitahi rātou o te rōpū tōrangapū Māori ki a Aotearoa Tuatahi, hei tāna tino korera wātu nei i te mea e whai ana a Aotearoa Tuatahi ki te whakakore atu i te maha o ngā kaupapa Māori. E rere ana ngā māharahara o te minita o te ara Whiti ara o Kelvin Davis o reipa, ki te haumarutanga o ngā kaitoranga pū i a tātou e ngā hunga atu nei, ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu a te tekau mā ono o Oketopa. Hei tāna he maha ngā pānui tōranga pū e tūkino hiana i tēnei wā, he maha ngā kaitoranga pū e tute tute hiana ki te tinana ki te kupua nō rā hoki. Kia tahuri ake tātou ki a Kelvin Davis.
A wetahi o ngā kaitoranga pū e maharahara nei i te mea kua ki te mātou i roti ngā porotū kei rungi ngā te papo o te whare pārimata i tērā tau. A wetahi o ngā whanonga rereke, wetahi o ngā kōrero kikino kua whiua mai, kua karawhiua mai ki a mātou ngā kaitoranga pū. Me te āhua kaikiri wetahi o ngā huihuinga ko takutua hene a Willow Jean Prime nāna i haere ki tētahi huihuinga ko te wetahi o ngā kōrero tino kaikiri ana.
No ngā rā tata nei, whakarewa hi ai e te ropu kā kariki tā rātou a kaupapa here hō e kia nei ko te Clean Power Payment. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a te anau tui ono māngai mō ngā kā kariki.
Ko te kaupapa Clean Power Payment nā mātou, e whakarato i te tāhua atu i te 3.1 mano ki te tautoko ia whānau, e whakawhiti ki te whare ora, te punga ora hoki, ka tohaina hoki te 5 miriona tāra ki ngā rōpū whakahaere kaupapa Māori, e whakarato ana i ngā urupare whai oranga a ko ngā kamupene tuku parakino o Aotearoa e utu.
Ko tai atu tētahi tira o ngā rakahinonga Māori me ngā kaipakihi Māori ki roto o Amerike, ki te āta nohotahi ki ngā iwi a taketake o te rohe o Connecticut. Hei tā Kay Marie Dunn, māngai mō te rōpū nei mō te tira nei, ko tai atu rātou ki reira ki te whakapakari i te whanau ngā tanga, ki Wainganui ngā pakihi Māori me ngā pakihi iwi taketake o Amerika.
Ko tēnei kaupapa i haere ki Amerika, mo te mahi Pākehi ki ngā iwi taketake. Ko te kaupapa i tēnei wiki e pahure ake ko te powwow. He orite ki te matatini ka huihui mai ngā iwi o Amerika ki tēnei whenua, ki te kanikani, ki te mau kākahu tāhua.
Hei whakakapi ake e te iwi, he puka rongonui kua kotahi rautau e noho ana ki Wainganui ngā whānau me ngā kāinga o Aotearoa. Me te hā kātahi anō te puka tau kai a Edmunds ka whakamaoritia, ara te puka tohu tau rānei. He mahitahi tēnei nā te mātāwai me kotahi rau puka, hei tā te kai whakamaori ara hei tā tākuta Jen Martin, e hia marama i pau, e hia wānanga i tū, ki te waihanga kupu hō o tira kia tika hoki te whakamaoritanga. Ina ngeto ko ngā hākinekina.
Wātea. First with your Māori news. Visit the website wateanews.com.
Ko tūwhera te waha o mea motu ki te kōrero mo te kounutanga o tōna pokohiwi i roto i tana whawhai o tira i roto i tana toanga kia Ellen Simwaka no Malawi ara i Event Finder Stadium i Tāmaki Makaurau i te Pōhoroi i te whawhai rāua mo te IBO Super Bantamweight World Championship ara te tātua keia mea motu i tēnei wānei i kounu ia motu a tana pokohiwi a matau i roto i te whawhai engari hei tāna i whawhai tonu ia i runga no i te mataku kei hinga ia kei ngaro iaia tana tātua. Koe ranga hā, kene kina, kia ora.
Nā no reire te motu, mā wāta, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko
nā te mānga. Hei pā.